n'ime m nwụọ. Obi n'iweta ekwekwala ka onye inyamara nyere m nọrọ n'ime m nwụọ. Ihe dị ụbọchị mee gbatara m ọsọ enyemaka. Ihe dị ụbọchị m gbatara m ọsọ enyemaka. Ọ mata mechi gị bịa. Ọ mata gị mechi. Ọ mata mechi gị bịa. Onye meturu m aka mụọ. Onye meturu m aka mụọ gị bịa. Onye meturu m aka mụọ. Onye meturu m aka mụọ gị bịa. Some wilderness experience. Some wilderness experience. Chimo. Some wilderness experience. Some wilderness experience. Chimo. Onyinye mara nwere nwụọ. Ọ gaghị adịkwanụ ma na ntị m. Onyinye mara nwere nwụọ. Obi n'igwe genụ ntị nụ. Ana m ayọ gị gị gbatara m ọsọ enyemaka. Obi n'igwe genụ ntị o gbatara nụ m ọsọ enyemaka. Ihe rịọ bachi m. Ihe rịọ bachi m. Bịa o. Ọmata mechi anọ nnukwu obe gị bịa nụ. Ọmata mechi nụ. Ọmata mechi nụ gị bịa. Is forcing me to go back to the world. Oh, some wilderness experience is forcing me to go back to the world. Don't keep silent, Obi n'igwe chimo. Don't keep silent, Obi n'igwe chimo. I know you will do it again and again. Oh, Obi n'igwe ekwekwala ka onye inyamara nyere m nọrọ n'ime m nwụọ.